SBS Radio.
Daniel Andrews ayaa helay awood uu ku sii maamuli doono 4 sano ee soo socota gobolkan isagoo guushan ballaaran ee uu gaaray ay burburisay mucaaradka liberaalka bannaankana dhigtay xisbiga Greenka. Xisbiga Labourka ayaa codadka ay heleen ay ku kordheen 5.3% marka loo barbardhigo doorashadii u dambeysay ee 2014, waxaana la saadaalinayaa inay ku guuleystaan 61 kursi, taasoo 16 kursi ka badan tii ay awal u haysteen oo ay talada ku hayeen. Mr. Andrew ayaa sheegay in codbixiyaashu ay ka jawaabeen taariikhda dawladda iyo wixii ay qabatay.
The people of Victoria have today overwhelmingly endorsed a positive and optimistic plan for our
shacabka Victoria waxay si aqlabiyada u taageereen qorshaha fiican ee aanu gobolka u soo dejinay. Waxay taageereen inaan qaadno 75 isgoysyada ay tareemada iyo gawaaridu isku jiraan oo bundooyin laga dhisayo. Waxay taageereen in si fiican loo maalgeliyo isbitaalada iyo iskuulada. Labourka ayaa doorashada galay iyagoo baarlamaanka ka haysta aqlabiyada 45 kursi oo ka mid ah 88 baarlamaanka kooban yahay, laakiin guusha weyn ayay ku xaqiijinayaan inay helaan dawlad aqlabiyada oo xasiloon oo Mr. Andrew aad u raadinayay.
We are the most progressive government in the nation. We are the most progressive state in the nation. We live our values and we get things.
Waxaan nahay dawladda ugu hor socodsan waddanka oo dhan oo ugu furfuran markay noqoto arrimaha bulshada. Waxaan nahay gobolka ugu hor socodsan dalka. Waxaan ku noolnahay qiyamka aanu aaminsanahay. Waxaana ka soo baxnaa oo aanu fulinaa ballanta aanu galno. Waxaana waan qabanaa. Xisbiga Liberaalka ayaa lumiyay cod dhan 6.7% codadka ay doorashadii hore heleen. Waxayna lumiyeen kuraas caadiyan ay ku xisaabtami jireen oo ay dhici karto inay Brighton ku jirto, kursigaas oo Labourku aysan ku guuleysan taariikhdii kursigaas jiray oo ahayd 162 sano. Isagoo qiraya in laga adkaaday hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Matthew Guy ayaa sheegay in xisbiga looga baahan yahay inuu midoobo.
For the next parliament, as a party, we need to stick together. We need to stay united.
Baarlamaanka soo socda waa inaannu garbaha isqabsano, waa inaan midowno, waa inaan isha ku hayno xisbiga naga soo horjeeda iyo waxa socda ee aynaan inagu isku mashquulin. Waxaan rajaynayaa inaan taas sii wadi doono. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u mahadcelinayaa qoyskayga oo taageero xoogan igu siiyay intaan ololahan doorashada ku soo jiray. Mr. Guy ayaa qiray in xildhibaano badan ay kuraastooda lumiyeen, laakiin wuxuu rajaynayaa inaysan dhammaantood lumin kuraasta marka codadka oo dhan la tiriyo. Hogaamiyaha Liberaalka ayaa u mahadceliyay dhammaan shaqaalihiisa, musharaxiinta iyo shaqaalaha mutadawiciinta ee ololaha waday. Wuxuu sidoo kale ku booriyay taageerayaasha xisbiga inaysan niyad jabin oo calool adeeg ay muujiyaan.
Tonight is clearly not our night. For all those people who have voted for us around the state, I say thank you very much. Thank you for keeping the faith. Every day in opposition.
Hawa sida muuqata, habeenkeenii ma aha, dhammaan dadka noo codeeyay waa u mahadcelinaynaa. Waad ku mahadsantihiin inaad codkiina nagu aaminteen. Maalin kasta oo aad mucaarad tahay waa maalin aad ku sii dhowaanayso dawladnimada. Inkastoo caawa aysan ahayn habeenkeenii, waanu ognahay, waana qiraynaa, waana aqbalnay in habeenkeenii uu soo socdo. Iyadoo xisbiga Liberaalka Victoria uu ka soo kabsanayo doorashadii sida xun looga adkaaday, qaar badan oo xisbiga ka tirsan ayaa markiiba bilaabay inay falanqeeyaan waxa khaldamay. Premierkii hore ee gobolkan Victoria, Jeff Kennett, oo xisbiga Liberaalka ka tirsanaa, ayaa si lama filaana ugu baaqay in madaxweynaha xisbiga Liberaalka ee gobolkan Victoria uu iscasilo. Wuxuu Mr. Kennett Channel 9 u sheegay in haddii uu jiro qof ay tahay inuu iscasilo, uu qofkaasi yahay Michael Kroger, oo ah madaxweynaha xisbiga Liberaalka ee gobolka Victoria.
Because I think his leadership of the party over recent times has been appalling. Yeah. And his decision.
Waxay ila tahay in maadaama hoggaankiisii xisbiga waayihii u dambeeyay uu ahaa mid liita, go'aankii uu kula dagaalamay dadkii aasaaska u ahaa oo taageeri jiray xisbigana uu ahaa mid socon waayey. Matthewna dariiqa ayay ka duuday, lacag badan ayaana macno la'aan uga baxday. Marka Michael Kroger, haddii aad i maqlayso, waqtigu hadda waa 8:20. Caawa habeen barka marka la gaaro, waxaan rajaynayaa in inta codbixintu weli socoto aad is-casisho. Mr. Kroger ayaa sheegay inuusan la yaabayn in Mr. Kennett uu ugu baaqo dadka inay is-casilaan. wuxuu inta ku daray inuu khayr u rajaynayo premierkii hore. Dhanka kalena xisbiga Greenka ayaa laftigooda doorashada dhib weyn ka soo gaaray. Haweentii ugu horeysay oo ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo gasha baarlamaanka gobolkan ayaa khatar ugu jirta inay lumiso kursigeeda iyadoo 12 bilood oo kaliya shaqadaasi haysay. Lydia Thorpe ayaa ka mid ah xubnaha guushii Labour-ku uu galaaftay, taasoo dharbaaxa ku ah rajadii ay xisbiyada yaryar ka qabeen inay miisaanka awoodda ka noqdaan labada aqal ee baarlamaanka. Dhanka kalena xisbiga liberaalka ee federaalka ayaa faraha ka xalanaya mas-uuliyadda guuldarrada weyn ee soo gaartay dhiggooda gobolka. Qasnajiga federaalka kana tirsan xisbiga liberaalka Josh Frydenberg ayaa ABC-da u sheegay natiijadan aan lagu eedayn karin Canberra.
This was a state election run on state issues and it's worth bearing in mind.
Doorashadani waxay ahayd mid arrimaha gobolkan looga doodayay. Waxaana muhiim ah inaan la iloobin in dowlad kasta oo Victoria ka jirta oo 4 sano oo u horeeya aqlabiyad haysata inaan weligeed muddo 100 sano looga adkaan doorashada xigta. Wuxuu kaloo intaa ku daray in Ra'iisul Wasaare Scott Morrison iyo saaxiibadiisa kale ee federaalku inaysan door muuqda ka qaadan ololihii doorashada gobolka Victoria. Diiradda ayaa hadda la saarayaa waxay guushan weyn ee Victoria uga dhigan tahay doorashada federaalka ee la filayo inay dhacdo May sanadka soo socda. Richard Miles oo ka tirsan xisbiga Labour-ka ee federaalka ayaa Sky News u sheegay in kooxda Morrison aysan iska riixi karin dhibaatada doorashada ka soo gaartay liberaalka Victoria.
To think that there are no federal implications here, you know, and here liberals desperately trying to say that it's got nothing to do with us is patently ridiculous.
Inaad istiraahdo saameyn kuma laha federaalka iyo in liberaalku yiraahdaan annagu shaqo kuma lihin waa wax lagu qoslo. Hase yeeshee Mr. Frydenberg ayaa Sky News u sheegay in hoggaamiyaha mucaaradka federaalka uusan iskibrin oo iska dhaadhicin inuu isna ku guuleysanayo doorashada federaalka ee soo socota.
You know, while Bill Shorten might be running around the country measuring up the drapes of the lodge, that would be foolhardy on his part and it would be a repeat of the mistake he made after the 2016 election when he did the victory lap around the country thinking he had won that election. He didn't.
Haddii Bill Shorten uu waddanka wareegayo oo daahiyadii uu ku xiri lahaa aqalka ra'iisul wasaaraha uu sii cabiranayo, taasi doqonnimo ayay ku tahay. Wuxuuna ku celinayaa qaladkii uu sameeyey 2016 markuu iska dhaadhiciyey inuu doorashadii ku guuleystay kumana uusan guuleysan. Hadda 3 ayuu mucaarad ahaa, waxaana intii tabartayada aanu isku day doonaa inuu mucaarad sii ahaado doorashada soo socota wixii ka dambeeyana. Bill Shorten ayaa u hambalyeeyay Daniel Andrews guusha uu ka gaaray doorashadii Victoria, laakiin ma sheegin wax xiriir ah oo doorashadaasi la leedahay siyaasadaha federaalka.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.